ndarufite rwose.
Hari icyo utekereza cyaba ari imvano y'uko kugutumiza gushyashya?
Nta mpamvu utekereza na ntoya, kuko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi kandi jyewe muri iyi minsi ndi mu bihe byo kwibuka umutware wanjye wishwe urw'abashinyaguro mu mwaka wa 2015, ndetse iyo gahunda yabaye muri iyi minsi weekend ishize yo kuri 2027, yishwe mu kwezi kwa kabiri kwa 2015 ku itariki ya 4. Kandi nanone bihurirana n'uko twinjiraga mu cyunamo cy'abacu. Nta kindi z'icyaba gihari cyo muri iyi minsi.
Uvuze ku byo kwibuka umutware wawe nk'uko umwise, muri icyo gikorwa hari amagambo yavugiwemo, harimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari wewe yavuze. Byaba ari byo koko? Waba warayavuze cyangwa barayagutwerera?
Oya, ariya magambo n'ayanjye rwose, niko nayavuze. Ibyo navuze niko biri.
Hari aho uvuga uti bamubaze ndeba, ushaka kuvuga Asinah Paul Rwigara. Ubundi uburyo buzwi byashyizwe ahagaragara n'inzego z'iperereza mu Rwanda ni uko yishwe na akisida. Ntutekereza ko gushinja ubutegetsi kumwica bishobora kukubera intandaro yo gukurikiranwa n'amategeko? Ntutekereza ko ariyo mpamvu wongeye gutumizwa?
N'ubu nabisubiramo, Monsieur Mutagoma niyo bantumiza. Nabisubiramo, nabivuga ntarya indimi, kuko byarabaye. Bamuzingazinze mu isashe ndebage n'umwana wanjye, bari bamwegetse kuri vola. Iri akisida bavuze ni ikinamico, ibyo nibyo nafungiwe, ibyo naburanaga. N'uyu mwanya bibaye ngombwa nabiburana, ntari manganya ririmo. Ni nko kumubaga, niko navuga, kuko bamuzingazinze mu isashe, baramupfunyika ari muzima. Babanje kumwegeka kuri vola. Iyo kinamico ya akisida bayikoze, baramwirukankana, dusaba kujyana nabo baranga. Tutazi iyo bamujyanye, tugeze kuri polisi dusanga ku bitaro bya polisi yari ya Kacyiru, dusanga bagiye bamuhondahonda ngo bamumare mu mwuka. Tugezemo baramutwima, nabwo baseka agishyushye. Nari kumwe n'umwana wanjye Anne Rwigara. Ntabwo rero ari findafinda, ni bintu byabaye ku mugaragaro.
Muri ariya magambo anyura kuri interineti, hari ahantu hasa n'ahagaragaza yuko hari ibintu byinshi ucecetse, ucecekanye, utavuga, kuko hari aho uvuga uti ngiye mu madetaye mwatangara. Kuki uceceka, uratinya kuvuga?
Mwese Mutagoma, ntacyo mpishira. Ubwo isaha rwose bitaragera ngo ibintu bivugwe, nacecetse byinshi, nacecetse abunzi banyiciye umugabo ku manywa y'ihangu, bamuziza icyo tutazi, bamuziza ibye. Nacecetse ubugome bw'indengakamere bw'abantu baje barigize intama ari ibirura, lisite y'abamwishe n'ubugome bamugiriye n'iterabwoba ryari ryarabibanjirije. Hari ibyo ntavuze, ntaravuga, ubwo igihe nikigera nzabivuga, ariko ntabwo nabihishe. Ntabwo nahishira ubwicanyi bwangiza umupfakazi, bukangirira abana imfubyi, bukagira abagore b'abanyarwandakazi abapfakazi, bukagira ababyeyi imfusha, bukatwicira abana. Ntabwo nabiceceka, ni ibintu nahagazeho, ni ibintu mpamya. Niba ari icyo rero banyohereje iyo konvokasiyo, simbizi.
Tugaruke kuri ririya jambo wavuze mu kwibuka. Hari aho wavuze uti Uwiteka Nyiringabo arakurambiwe, arakuranduye, arakwandagaje, arakurimbuye. Urangije uti ubwo ndabwira gatsiko. Ntabwo ufite ubwoba ko muri uku gutumizwa hari abavuga bati wabwiraga inzego z'ubutegetsi cyangwa se inzego z'abanyacyubahiro ukaba wabikurikiranwaho?
Ntabwo bimpangayikishije, ubwo bwari ubuhanuzi.
Uti urwandiko rugutumizwa rufite ubu rero uri muri tegura kwitaba ubugenzacyaha?
Ntabwo nzitaba mu cyunamo, nta burenganzira bafite bwo kuntumira. Umunsi natangiye kunamira abanjye bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi n'ubu ngubu ngikorerwa.
Utitabye rero birashoboka ko bakoresha ingufu z'ubutegetsi kugira ngo witabe ubugenzacyaha. Biramutse ari uko bigenze, wenda wagerayo ntugire amahirwe yo guhita ugaruka, cyangwa se wenda bakaba bagutindana, urumva n'iki wavuga?
Icyaba cyose icyo navuga ni ukuvuga ngo ntabwo nzava ku ijambo navuze kuko ntabwo ryari uburimanganyi kandi sinzareka gukurikirana abanjye aho bari barenganye nibashaka nibarandike ubugome hasi nibarandike ubugome hasi kuko mu ijuru hari Imana itabara kandi ireba itarebera. Irindi jambo navuga ni uguhumuriza Abanyarwanda aho bari hose cyane cyane abacitse ku icumu imfubyi n'abapfakazi bigunze badafite kirengera badafite igitabazi. Imana iduhana umugisha.
Madame Adeline Rwigara, urakoze cyane kuvugana na Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe, Imana ibahe umugisha.